This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edirwema ubasuhuza hano kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze kandi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mu gihe u Rwanda ndetse n'isi yose bikomeje kwibuka imyaka 20 ishize genocide ibaye mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika nayo ikomeje kubagezaho ibiganiro bijyanye no kwibuka iyo genocide yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni imwe. Muri iki gitondo kuri telefoni kuva I New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe n'umunyarwandakazi wacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi ndetse akaba n'umwanditsi. Uyu munyarwandakazi aherutse kwandika igitabo ku mateka yabayemo muri genocide cyitwa Tested to the Limit, A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope. Konsole Nishimwe ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira kuri radio yanyu.
Mu gutangira iki kiganiro nagira ngo ugenekereje uwo mutwe w'igitabo cyawe ushatse kuvuga iki mu Kinyarwanda?
Ngenekereje bishatse kuvuga nk'umuntu tested to the limit bishatse kuvuga ko nageragejwe n'ibigeragezo biba byakubayeho noneho subtitle ikavuga a genocide survivor story of pain and resilience and hope bivuze ko n'ubuhamya bw'umurescapé wahuye n'ibibazo no kwihangana niko menya nabyita sindi ushobora kuza kumfasha n'icyizere.
Konsole Nishimwe urumunyarwandakazi ubu ngubu utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 icyo gihe imyaka 20 ishize wari he mu Rwanda?
Imyaka 20 ishize mu Rwanda nari aho bitaga ku Kibuye ariko ubu ngubu bita Karongi District Irubengera niho navukiye niho nakuriye ngo n'ababyeyi banje nari mfite ababyeyi babiri mama na papa nari ku myaka 14 n'abavandimwe batatu bane ubwo murumuna wanje n'abasaza banje batatu uko twanganaga mu rugo.
Waduciramo muri make uko wabayeho muri genocide?
Ubu twasigaye mu rugo turi babiri, hasigaye mama na nanjye na murumuna wanjye. Ingaruka nagize basaza banjye barabishe bari batoya, warufite imyaka 9 n'uwarufite 7 n'uwarufite amezi 18 na papa baramwishe ubwo bica n'abandi n'abasogokuru banyogokuru n'abandi benshi bo mu miryango. Ubwo mu kwihisha rero muri genocide twihishe hariya aho navukiye njye na mama twihishe mu buryo na murumuna wanjye mu buryo bugoye cyane. Abantu baraduhemukiye cyane ku buryo byatugizeho ingaruka zikomeye. Nkanjye uko mubizi mu Rwanda abagore benshi n'abakobwa bafashwe ku ngufu n'icyo kibazo nakigize uburyo byamviriyemo ingaruka z'uko mba n'agakoko gatera SIDA kubera izo ngorane nagize muri genocide nk'abandi bose abakobwa bose.
Ni ibibazo bikomeye cyane kandi natwe dukomeje kukwihanganisha no kwihanganisha abandi bose bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. Konsole Nishimwe, kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kwandika ibyamubayeho, kwandika ubuzima bwe cyane cyane iyo wahuye n'ibibazo bikomeye nk'ibyo wahuye nabyo, ntago ari ikintu cyoroshye. Bisaba ingufu cyane, bisaba imbaraga. Ushobora gusangiza abumva radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya aho wakuye ubwo butwari kugira ngo wature uvuge ibyakubayeho?
Uko mubizi ntabwo biba byoroshye cyane kuvuga ibibazo wahuye nabyo. Iyo uri umuntu mutoya, ntabwo ndi mukuru, ufite imyaka 34, ntabwo byanyoroheye cyane kuvuga ibibazo twahuye nabyo kuko nahuye nihungabana niko navuga nk'abandi benshi mu gihe mu myaka myinshi ntabwo nagiraga inzozi nyinshi z'ibyo nahuye nabyo muri genocide ku buryo mu iyo myaka myinshi nabagaho mu buryo bwo kugira ngo ubeho buri munsi ubaho ariko nanone utariho neza ariko ubabaye imbere mu mutima wawe ariko ngeze muri Amerika gahoro gahoro kubera kuganira n'abantu bagiye bamfasha nagiye niyegereza abantu bampaga imbaraga no kuganira n'abantu benshi kugira ngo nasoma n'ibitabo binamfasha gukira uko umuntu akira ibibazo bimuremereye gahoro gahoro ntangiye kujya nandika niyandikira njyewe gusa mu makaye ko nafataga amakaye yanjye nkagenda niyandikiramo buri munsi ukomeze ngenda nandika uko numva merewe muri njyewe nza gusanga nanditse ibintu byose byambayeho gahoro gahoro numva umutwaro umvuyeho nibwo naje kubona ndavuga nti wabisangiza n'abandi ngenda nganira na bagenzi banjye ndavuga nti reka nereka abandi inzira nanyuzemo yo kumva ko kwandika burya nabyo birakiza cyane byaramfashije mu buryo bukomeye cyane nubwo byafashe imyaka myinshi cyane ariko byaramfashije bikomeye ku buryo ndetse ari nk'umutwaro ntuye kandi numva ari ngombwa cyane ko isi imenya ibibazo twahuye nabyo cyane cyane nk'abangavu nk'abakobwa batoya nkatwe ntabwo byoroshye cyane kuvuga ikibazo cyifatwa ku ngufu kuko ni ibintu bigoye no kubitekereza nabyo biragoye n'agahinda gakomeye muri wowe ibyabaye byose byari hamwe rwose numvaga ari ibintu by'agahinda nikoreye gakomeye cyane byo nyine ufite abaho wabuze no kuba waragiriwe nabi byose byaragahinda kari hamwe n'uburwayi ufite urumva buri munsi nabyukaga mbona hari ikintu kinyereka ko ibyambayeho muri genocide yakorewe abatutsi ubwo nk'amahirwe no gusenga nagiye nabwo nganira na mama cyane turi abantu bizera so twarasengaga uko dushoboye kandi nanone yanyigishije no kutangana kutangana nabyo burya kwanga umuntu ntacyo bikumarira ahubwo bikongerera kubabara kurushaho so nk'ibyo nabyo byamfashije mu buzima bwanjye bwo gushobora kugeraho navuga neza ibyambayeho kandi byagiye binkiza gahoro gahoro ibikomere nari mfite ku mutima nagendanaga.
Konsore wageze muri Amerika ryari?
Nageze muri Amerika mu kwa 12 mu 2001 ubwo ntihari mu ntangiriro kwa mbere.
Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu wumva mu buzima bwawe hari icyahindutse ugereranije n'uko wari umeze ukiri mu Rwanda?
Ngereranije n'uko nari meze ntabwo bimeze kimwe na gato rwose kubera yuko nagize umwanya wo kujya wo gukira wo kugerageza kwemera ko kujya ahahandi nyine ho mu bibabaro ububabare nari mfite nkabivuga rwose aho ngeze ahantu heza cyane kuko ntabwo numva merewe hari umutwaro nakuye kandi numva mfite amahoro mu mutima numva mfite imbaraga kandi numva mfite icyizere cyo kubaho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Turi mu kiganiro muri Isanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari Konsole Nishimwe wacitse ku icumu akaba n'umwanditsi ndetse akaba aherutse gusohora igitabo kivuga ku buzima bwe. Uvuga ko ufite icyizere cy'uko ubutumwa ufite mu gitabo cyawe bushobora kuzafasha abandi bahuye n'ibibazo nk'ibyo bahuye nabyo nabo kwatura bakavuga kuko usanga hari ukuntu bigufasha mu mibereho yawe no mu buzima bwawe. Iyo uvuze gutya icyo ushaka kugeraho ni iki?
Nasanze kuvuga cyane ikibazo kuvuga bifasha nabyo bikiza umutima kuko ntabwo wabana n'ibibazo mu mutima wawe igihe cyose ngo uzabeho neza. Nabonaga ngereranije uko meze ubu n'uko nari meze mbere ntaho bihuriye na gato kandi no kugira kudata icyizere cyo kubaho nabyo ni ibintu bikomeye cyane guhora wiyibutsa ko uriho nubwo wagiriwe nabi ariko washoboye kubaho ariko mu gihe uriho ugahora wiyibutsa kubaho kugomba kubaho neza ariko nanone kugira amahirwe yo kugira abantu bakuri iruhande nabo baguha izo ngufu nabyo ni ingenzi nabyo n'ibintu bikomeye cyane nabyo byaramfashije ubwo niyo nabyo mbibwira abantu cyane rwose ko bakwiye kujya bagirira abegera umuntu wagize ikibazo nk'uwo akamwumva akamuha imbaraga zo kubaho no gukomera kuko ntabwo ari abantu bose bagira intege zimwe zo kuvuga cyane ariko ni ngombwa ko ugira umuntu uganiriza ukamwegera ukamubwira icyo kibazo byibura ukumva uruhutse no mu mutima wawe ukumva ubuzima butangiye kuko buriya hari igihe abantu bagenda ubabona bagenda hanze ariko muri bo kubera ibikomere bafite wagira ngo ukagira ngo ni abantu bagenda ariko nanone muri bo ibikomere bigihari bikomeye cyane kuko iyo uri wenyine uba uri wenyine nta ureba ibiri imbere muri wowe ariko njyewe inama cyane nk'abakobwa n'abadamu tubagize ikibazo kimwe n'icyanjye nzi ko nzi uburemere bifite n'agahinda ugira iyo wagize kiriya kibazo kuko bigusigira ibikomere bikomeye niyo mpamvu mbasaba buri muntu wese wagize icyo kibazo kugerageza kugira umuntu yakwegera akamubwira akamubwira icyo kibazo kandi noneho n'abashatse bafite abagabo umugabo we akamwumva akamufasha mu gukira ibyo bikomere kandi nanone buri munsi akagerageza nawe gutekereza ikintu kimuha ikintu positive sinzi uko nabyita mu kinyarwanda kimufasha kimuha ingufu zo kumva yuko afite ubuzima kandi ashaka kubaho neza buri munsi
no kwigirira icyizere
agahora yiyibutsa ibyiza kuko kenshi mu bwonko bwacu hazamo byinshi kenshi iyo wahuye n'ibibi biraza kenshi ariko njyewe buri munsi nibutsa ikintu cyiza kimpa imbaraga zo gukomeza uwo munsi neza nabyo biramfasha buri munsi
ubutumwa bwawe usibye ubujyanye no kuba warandujwe agakoko ka sida mu gihe cya jenoside bunajyana n'ubutumwa bwo gukangurira abantu kwirinda sida nk'abo bantu babana n'ubwandu bwa sida bo inama wabagira n'izihe
inama nagira abantu nabo bahuye n'ubwandu bwa sida ariko wenda mu buryo butandukanye nabo ni ugukomeza ni ukwiha imbaraga muri bo bakumva ko ubuzima buzakomeza biragoye nyine kubitekereza ko urwaye ariko nanone kuko biba byarabaye nta kundi uba ugomba gukora ikintu aho gituma ubaho neza ukibutsa ibyiza kandi nanone ukifata neza nabyo ni ngombwa burya kwifata neza si ukurya neza gusa no kwambara neza burya kwifata neza cyane mbavuga ni nko kwiyoza muri wowe ukazanamo ibyiza buri munsi ukumva witekereza neza nk'umuntu nawe kandi nanone bakirinda no burya nanone no mu mibanire yabo bahura nabo burya nabyo no kwirinda ubwandu bwabo gukomeza kwiyongera mu mubiri nabyo ni ngombwa cyane agakurikiza inama za muganga uko azimubwiye ariko at the same time akita nawe muri we uko ameze muri we kuko nibyo ngombwa cyane nabyo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gitondo turi kumwe n'umunyarwandakazi Konsore Nishimwe uherutse kwandika igitabo Tested to the Limit, A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope. Konsore Nishimwe, nyuma yo kwandika iki gitabo ibyo ari byo byose wagiye wakira ubutumwa butandukanye buturutse mu bantu bagiye bagisoma ubutumwa umaze kubona akenshi usanga buvuga iki
ngiye mbona ubutumwa bw'abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bambwira bati komera nanone bambwira bati kuba waragize imbaraga nk'umwana mutoya kuvuga ibyakubayeho ni ibintu bikomeye ariko nanone bamwe bakambwira nabo ibyabagiriye ko byabahaye imbaraga zo kubaho no gukomeza kugira icyizere cyo gukomeza kubaho abandi nabo mu buzima bwabo busanzwe muri Amerika nagiye mbona abantu nk'abadamu banyandikiye bambwiye ko bagiriwe ihohoterwa yabagafatwa ku ngufu wenda mu buryo butandukanye bakaba bamwe wenda abenshi ariko ntabwo babaga barwaye ariko bakambira ukuntu babanye agahinda nako mu buzima bwabo bwose bumvaga barataye icyizere cyo kubaho ariko kuba bambonye bumvise n'uko mvuga akenshi ndi umuntu ugenda naseka bakabona nseka bakabona nabyo ni ibintu bitangaje ubwo rero nabyo bya abenshi banyandikiye abamama rwose bakuze naho twenda kungana nkabona imbaraga byabahaye zo gukomeza kubaho nanone hari undi na message z'abagabo rwose na umugabo wanyandikiye w'umunyamerika ambwira ukuntu yahuye n'ibibazo iwabo mu rugo ariko akaba ari umuntu wari warataye icyizere yabaga yakoraga ibintu byo gutuma abaho ariko mu buryo butari bwiza afashe inzira yo kubivamo nabyo numvise binkozeho cyane nagiye mbona ubutumwa butandukanye bw'abantu bumva ko nabahaye imbaraga kimwe no mu mashuri nagiye njyamo menshi hari abana b'abatoya bo muri za segonderi bagiye banyegera umwe yaranyegeye bakambwira ibibazo bibabaho mu ngo zabo bateze bavuga nabyo nkumva nabyo ni ibintu bikomeye nkagerageza kubaha imbaraga n'inama nshoboye kubaha
akenshi abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi bakunze gutinya kwatura no kuvuga ibyababayeho kubera ko baba batinya ko sosiyete cyangwa se abantu bazabashyira mu kato ugasanga hari ubwo abantu badashaka kubegera wowe iki kibazo cyo gushyirwa mu kato hari icyo wigeze ugira
narabitekereje cyane rwose buryo umuntu uwo ari wese kuba ngeze aho ngeze ntabwo bivuze yuko ntigeze ngira ibyo bibazo byinshi benshi bavuga batekereza nanjye narabigize rwose narabitekereje ndavuga ntese ubu nimvuga n'ubwandu bwanjye nzagira akato hari abatazongera ku wenda batazashaka kumvugisha wenda babitekerezaga iyo uri nk'umukobwa utekereza kutazabona ubushaka ni nk'urugero nagize byinshi hari ahantu henshi nagiye nyura muri njyewe ntekereza byinshi kandi hari n'ibyo nagiye mbona gatoya bitewe n'uko mbwanirije nk'umuntu bisanzwe ntaranavuga n'ubuhamya bwanjye bwose bisanzwe n'ikibazo cyanjye ukabona wenda ngize reaction zitari nziza ugasanga nabyo birabaye nk'ibimpungabanyije gatoya ariko nabyize mu izo nzira nanjye cyane zo gutekereza akato no kuba ari nk'ibyo numvise nk'amagambo atari meza burya nayo nayo ashobora gutuma uhungabana kurushaho nabyo ni ibintu nagiraga ubwoba cyane
imyaka 20 irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda iyo usubije amaso inyuma nkawe ukareba ibibazo wanyuzemo ukareba ibyakubayeho muri iyo myaka 20 uyibona ute
iyo nshubije amaso inyuma birumvikana ni imyaka 20 ariko burya ibintu twahuye nabyo ni ibintu bikomeye cyane nta munsi numva nta munsi ushira wibagiwe ushobora kutibuka ibyakubayeho ariko nanone mbona hari intambwe zagiye ziterwa cyane mu bintu byinshi bitandukanye nkurikije abantu bamwe ko bashobora gutanga ubuhamya kandi benshi bavuga ko bafite icyizere cyo kubaho bamwe benshi bariho mbona hari ibyateye imbere ariko nanone hagomba gukomeza buriya iyo wahuye n'ikibazo gikomeye gutyo uba ugomba gukomeza kugira gukomeza kwiyubaka cyane kuko ni ibintu bigoye cyane kuko njye nagize amahirwe yo gusigara na mama ariko harababuze ababyeyi babo bose kandi wenda bahuye n'ibibazo byose nk'ibyo nawe nabyo abo nabo uburyo bakira ntabwo bumeze nk'ubwanjye nabyo bifata igihe bivuze ko imyaka 20 umuntu yumva ari myinshi ariko si myinshi bizafata igihe n'ubundi n'abajurifu nabo hari abo duhura nabo bagifite agahinda bifata imyaka myinshi
tugaruke ku gitabo cyawe kuki wahisemo kucyandika mu Cyongereza ntucyandike mu Kinyarwanda kuko ubutumwa ufite muri icyo gitabo wabusangira n'abanyarwanda benshi bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo
kuko nari muri Amerika birumvikana nashatse kucyandika icyo ri cyambere kugira ngo cyandike mu cyongereza ariko nanone nashatse kugira ngo abari no kuko nagiye mpura n'abantu benshi batazi neza ibibazo twahuye nabyo muri genocide yakorewe abatutsi ugasanga umuntu atanazi neza n'u Rwanda uko rwabayeho cyane ibibazo twahuye nabyo nashatse ko bamenya neza ntabwo dushaka amateka yacu abantu bo ku isi atibagirana kandi nanone ubundi nubwo kandi ntekereza no kuzagishyira no mu Kinyarwanda kugira ngo nabo mu Rwanda nabo bagira ayo mahirwe yo kumva ibyo nanditse ku mateka yacu ariko nasanze ari ngombwa cyane ko hano nabo bamenya ibyo twahuye nabyo kandi ntibyibagirane.
Nshuti muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kanya turasoza iki kiganiro muri isanga cy'iki gitondo, ariko mbere y'uko dutandukana Konsore Nishimwe, ubutumwa wifuza kugeza ku Banyarwanda, kugeza ku isi, kugeza ku bantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo n'ubuhe?
Ubutumwa nageza ku Banyarwanda muri rusange nuko cyane mahera nko kubacitse ku ishimo rya genocide yakorewe abatutsi no gukomeza kugira icyizere cyo kubaho no gukomera no muri ibi bihe twibuka abacu ntibyoroshye no gukomera ariko nanone no gukomeza guharanira kubaho neza no kugira ngo amateka yacu ntazibagirane kandi mu buzima bwa buri munsi tugaharanira kwigisha urubyiruko n'abaturi iruhande gukundana kubera ko urukundo ni rwo rwabuze kandi urukundo ni ngombwa hagati y'abantu kugira ngo abantu babeho neza mu mahoro. Ndumva message yanjye ku Banyarwanda ari iyo kandi nanone ku isi nifuza ko buri muntu wese nawe ni nka byaba kimwe gukundana kandi bakirinda umuntu wese akirinda gukora ikibi kuko ikibi burya Imana yaduhaye imbaraga ubushobozi bwo kumenya ikibi n'icyiza buri muntu wese akwiye kujya kureba ku cyiza akirinda ikibi kuko byose bizitugiraho ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi no mu mibereho yacu buri muntu wese akwiye kujya areba ku cyiza kuko biduha kubaho neza mu mahoro no mu byishimo.
Konsore Nishimwe, igitabo Tested to the Limit, A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope, umuntu agikeneye yagikura?
Ubu umuntu agikeneye ubu ngubu nk'aba muri Amerika cyangwa no cyane mu Rwanda. Mu Rwanda ho ntabwo nari nashobora kukigezayo cyane ariko nashoboye kukigeza muri Kigali Public Library. Ubu ndashaka kugerageza kugira ngo kizajye muri bookstores muri za magazine z'ibitabo ziri mu Rwanda ariko abari abashobora kukigura bakigura kuri Amazon amazon.com. Ubwo ni online.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'iki gitondo nahagihumurije, nagira ngo nshimire cyane Konsore Nishimwe kuba wagize umwanya ukaganira natwe muri iki gitondo.
Murakoze cyane kuntumira, ndishimye kuvugana namwe.
Urakoze cyane nawe hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.
Remembrance. The light. chiza wimuru mwijima imitima igasubira munda imitima igasubira mu bitereko
been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.